Yalla sak na jeni ci ndox ak pitti naw ci jaw ji Yalla sak na rab yep nonu Yalla sak nit ku ñeuk ki mu tuddu Adama nonu Yalla sak Awa mu may ko Adama mu don jabaram Adama wowe ko Awa Yalla barkel Adama ak Awa ne len ñu njabot to fessel suuf si Yalla amon na bekk lol ci lu mu len sak gisne lepp bax lol.